kwebaza kuba nyimba nyingi zimbidwa ku mukwano abagalana ne balombo jala vuweba luno lwange nduyimbiddabo abamanyi bwena tondwa bwena tunuse biriro liro encya ne nkulonga bibi abanjola ngaye mama ne tata wange kwebaza kube nyimba nyingi zimbidwa ku mukwano abagalana ne balombo jala vuweba luno lwange nduyimbiddabo abamanyi bwena tondwa bwena tunuse biriro liro encya ne nkulonga bibi abanjola ngaye mama ne tata wange mama ne tata temusangika ibirala biba byangu kale byangu nyo ibirala byo byangu naye mwe ho temusika wo sulachi mwereseza ebirungi ne mundabirira mukutenge chati kabakulu mukoze nyo mazime nusu kabibe bizimbe bino tebibajamu naye kibagwanira kwe kugonda jemuli obulize nokufayo chechirabo chamwe bakulu labayo nyabo Simate yankowa
Mate yankowa
Inachafu wa zanga
Simate yankowa
Muliba zira bange
Kamba wane Kubanga mweba galwa Mama Unetata Temusangika Ibirara biba byangu Kale byangu nyo Ibirara byo byangu Na ye mwe Temusika wo
Chimu mwachitangale chomsa chimulisa jendaga kankole nyo esanyu fune
kamba wane kubanga mwebagalwa mama ne tata temusangika ibirala biba byangu Kale byangu nyo, ibirala byo byangu Na ye mwe ho, temusika wo Kubanga mwe bagalwa, mama Ne tata, temusangika, ibirala biba byangu Kale byangu nyo, ibirala byo byangu Na ye mwe ho, temusika wo